kikata udari, you know udari, kipanda udari, funshangwe na jiajia. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamu alai, tamu alai, mama tamu alai. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamu alai, mama tamu alai, mama tamu alai. Mwondoko wako tamu alai, ukiniguza tamu alai, na tukicheza tamu alai, tamu alai, tamu alai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kashirika anapenda, katuma yai na tu soseji, alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho, natokwa na pepo, popo, chote kama yalo na do, do, do. Nataka tucheze tu by Buddha, my moon hataki pressure. Oh my lover, oh baby, ukinikuza wanitia haya haya, na unapokata chumbani mama unanimaliza. Ay mama mama, uwani madama mama, uwani maliza mama. Itabidi wafunge virago, warudi walikotoka, chinde pepo mbaya.
Unaponi akwa mbezi madali, nasikia tu pepe kama risasi, nati pepe, nasikia tu pepe kuruneti.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamu alai, tamu alai, mama tamu alai. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamu alai, tamu alai, mwondoko wako tamu alai, ukini